Aku dia aku memberi jualan ini nih.
Yeah, yeah. I've been wishing gonna enjoy. I've been gonna mark you on boy. I've been wishing gonna enjoy. I've been gonna mark you on boy.
Wale 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 prema.
Tingulake kukumbila mamili kupote kalundono kushikola na tipuke wakati ngove nendala naoke kuntwa demu wango
eti mbujoba viboko njama nali makoko njualoke vodyoko
madovano ningwezi mmoja mwako demu wako na nanga demu wango haiduska papapa like nyuma ni mupa mbaisho kushukupa ambi ngwezi ngura enjoy duska papapa like nyuma ni mupa mbaisho kushukupa ambi ngwezi ngura enjoy. Vanine kajiliona kujaligwa ambi abe singu prema aituska papapa lulava vavandikuwa uonga mapeni wetuonga mapenji wako ndimbila kunja ukamwene aituska papapa wakulekana kuposi wetutenda mapenji wa utenda shobo baki ulambe wetumanda kuzimbabwe wetumanda lomanda wetumanda kuzimbabwe. Ranger Bema Abadila njomba luzungi na mauluzuma Mshamba pe ushauri na mjinga wezi kuelewa. Duska papapa Baiku nyuma ni mupa Mbaisho kushukupa Ambingwe singu na enjoy.
Duska papapa Baiku nyuma ni mupa Mbaisho kushukupa Ambingwe singu na enjoy.
Duska papapa Baiku nyuma ni mupa Mbaisho kushukupa Ambingwe singu na enjoy.
Duska papapa Baiku nyuma ni mupa Mbaisho kushukupa Ambingwe singu na enjoy.
Saluti for my people brother Kiku na Demilushi faza ku Nigeria right? Didini company Namasa mpiolo wali Munir the Moz Kakaroma Chinga yo family my telephone na bosi kwandu Zewa Shobo right? KC the American man Wapi salamu King Yellow na Kerry. Yeah. Ayotashwa vikata yondo dat bro Mashengo Kaka Kali Dalusi.